kun radio sagale amerikati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ኬሳ ሳላማ ፎለካ ጀልቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ኩረ ሰገሊት ዲደሚሽን ረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀ ፈጎፍ ዲዮ ከነን ሰገንታ ከኝ ሆርዶፍታል አገፈቶን ከኝ ተሞልተን ውያን ሀራው ኮሎሊ ሰዲግ ደሚሽን በረኩመ ለማፍቁረ ሰገል ኬሱ ሜሲቱን ኬሰናራ አንቱ ጅቤ ሆራት
ሂደለ ጋበያ ካኒላለን ሱዳን መስሪፍ ዋሽንግተን ረንዴቢያ ሱዳን መስሪፉ ኢትዮጵያን ዋሽንግተን ፉን አከመሪያታን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ጋፈተኒሩ መታው ዶዋርጣ ተተምጅርቱ አንጃለነ ገመዳል
ኦዱገባሳን ኬኝ ሙክታር ጀማል አዳማ ከሰቶ ጅረው ቱጅሩ አለላን ረትራው ወተመጅራ ኦዱ አቡደዴስና መጋላን አምቦ ተስገቢት ዴቢ አጅራቹ ቡልቺንስ መጋላ ኢፍሴራ መጋላ ለነዳዳስ አከሱመ ተስገባውን ሁጂድ ለት ዴቢኡን ገባ ሰማጅራ ለማኑ ገረቦዳ ዲያታ አንገጡም ረሰገንታ ከኛት ኖሪን ቱራጀና አመጉቱም ማውዱፍ ጃለኒ
ይደለጋ አባያ ከኒላለን ሚኒስቴሮን ሃጃላ ኢትዮጵያ ሱዳን መስሪ ገረ ዋሽንግተን ፉዳን አከ መሪአተኒፍ ፕሬዝዳንት ትራምፕ አፈረኒጅሩ ኩኒስ አቡማ ቀበኛ ለጋባያ ረት ረኮ ኢትዮጵያ መስሪ ግዱቱ ማሜረቲ ማሪ ፉል ፈቱተ ኡኒፕሰሜራ ጠላያ ፈራ ቪኦኤን አርጌ ኦኪን ሀርከገሌ ኩን ኦንኮሎሌ ሰዲግ ደሚቶ ኮሚኒስትሪ ማለቃ ስቴቨን ኑችን kan mallatte saniyota ufi biyoti saden akasumas presidenti banki addunya kan ergame ture dubbi man banki addunya ibsabasanin presidenti bankicha addunya mari gagge famuttir machuf karora kan qaba yota ukunis biyonni saden jechu masri ethiopia sudan gutummatti tirmato abdi jedu rata u dubbatan masrin mari gagge famuke sak amni ala sene akka ilalu gafacha turun sheyadatama president mumich minister ethiopia sumni nam qami ala dufe yottirmate kan waligalan ta udubataniro odugaba sar radio sagale america muktar jamal adama ke sattar agana mo jirratu jiru namota hokkara kakasanin halela memi dan rage jira muktar rakona ge nyama gala adama mudate ratti gabasa qoppe sufitu hordofa jiruru kutame jeda obolesisa adnan mohammed ሀለቲ ሙክታር መናበኤ ሩኩተሜ ሲዮ ኢፍሱ መናበኤ ኦቶ ሰገንታወይ ወራባጅሩ አከተኤ ሲፍሴራ ኦቶ ዋን አርጌ ቪዲዮ ወራባጅሩ ወሪሆ ከረከካሳንሱን ዋን ገሬን ታአኒ አርጋቱረኒፍ ዱፈኒ ያጋዳ ሩኩተን ጀዴራ ገረቦዳ ገባሰቀምና ጎዲናር ሲዲያ መጋላ ዶዶላ ከሰጥ ወልት ቡይንሰ ኡመሜ ነምኒ ቶርባ ጀፈማኒ ስና አዋልቺሳኒ አራራ ወተሙን ኢብሰሜ ጅራ ራያን ትሰብያ መጋለት የገቶዋቴ ቦደ ነገኛንግ ቶቆ አርገሜራ ፖሊሲን ሚዳ ደቀበ አደባሱ ጀቸገሬ ቶቆ ሁንዴሱሳ ኢብሰሜራ መጋለት ከሰ ከጅራን ወልዳ ክርስቲያና ለማፊ መስጂድ በከሸኪን ጅሩ ኤጉምሲ ቢፈጀባቴ ንትፉፉሳ አንጓን ፖሊሲ መጋለት ሳጅን ሀጂ ኢብሰኒሩ አረነጋን ኦል ጀደኒ ማነን ጉበተሜ ቀከተ ኤስ ቆራታ ጅር ጀቹሳኒ መለስካቹአማ ፍንፍኔ ራገባሴራ ሀሌላ ካን ዩናይትድ ስቴትስ ታኡኖ ሉጀደሙ ሸከመ ማጤ ሂጠቶተ እስላሚክ ስቴት ካን ፑትላንድ ከሳ ሀሌሉሳ ጅራቶ ንብሰኒ ጅሩ ነምኒ ጃን አርጌ ካን እኙማሳ አከይ ንብሰምነ ቪኦኤ ጋፈቴ አከጀዱት ሚሳይል አፉር ታኡቱ ካን ጠያረና መለይ አሜሪካ ራታኡኖ ሉጀደሙ ሸከሙ ጅማታራ ናና ጋረኒ መርሰሚ ሰና ሀሌሌ ሰናቦደ እንኒ መጋላ ባዲያ አሜራ ቦሳሶራ ገረክባት ፈገኛ ኪሎ ሜትር ዲበቶ ኮፍሻንተ ማረት አርገማ በክሃ ሌላን ኩሩን ራወተ ሜጀዴራ ጀልቀበ ጠያራ ለፈት ገዲቄ ጋሬ ንራማርሴ ሀሌላ ጉዳ አፉር አደዱማ ደቂቃ 10ሸኒ ኢትፉፌ ዳጋመ ሰምቦደ አሪ ጉዳን ገንዴን ከሳሙልጩ ጀልቀበ ጀዴ ኦዱንከኛ ካኑ
ከደገ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሪር ሞርሚ ጉዮ ተለማንደር በኒፍ መጋሉተ ኦሮሚያ ጋራጋራ ትገገፈማቱሬራ ዳንዲን ጭፈመ ኦጂን ኢድሌ አዳንጭ ተትሬ ሀር magaloto oromia ke sat thal na genya gari thau dandin chufame baname mannendal dalabana maniru hojin idle egalera jaran namon radio sagale america fiada kennan sahaydam totu gabas
Magalota nanno Oromia bakkadda dat guyyota laman darbani sababa aggammi tintala siyasa fi director olana Oromia Media Network OMN Jawar Mohammed Ratti Taisa Miraj jedame nibalale fannajechun umman hirira geggeessa turera bakkewan hirir mormi bifajjirate gara walitti buinsa amanti fi sabatti gara galettis lubbunna mota waregamun ibsama turera hato male kalesa ware boda raqabe halli ture karana gata kadebuf wamichi gaddis hoggansa oromorra Taisa Miraj Radio Sagale America kan rakawdan halina genya magalu toromiya tokko mal rejrejechun qamuli addada hasof sisejram dergaggo ali said magala sallarra bilbilan seram
gafa yalin galgala jawar mahamad rakra watamira egale alkan saati sagale raegale keron gara kararatti baye murmi sarageje matakure aka magala genya tijechuda anga nanno saati torba olaka sitti karamanaga tinirir gunitti kuve shagota nanno manamanta da ወደጭውዳኒ መናመንታ ከሰጥቶሽ እንደሰኛ መንታ ከስታናየ ጭውልረት ጣጋ ደርበተኒ ሜዳን ካማይር ከንገይ ናኑ ነመሰዱኝ ለማከስጥራ ተዝገብቲ ትጅራ ሰጪሌን ተቆጥቆለ የገለመኒ ጅረኒ መነን ደልደላ በነመኒ ጅረኒ ነጋ እቹኒ እንደንዳማ አመቱ
አሊነ ከጀሬቲ ቃሞሌ ህሪረ ሰገሌ ደገሱ ቄሮምበ ህገራ ወልት ቡይንሳ አማንታፊ ሰባት ከለቲ ቀብሲ ሱፍ ጄቀን ቃምነ ገኛ ሆርዶፉ ቀባ ነገኛ መጋለቲ ስርናን ተዝገብየሱ ፍጀሬ ድርገጎጫላን መጋላ ወዳይራቲ ኤርገከሌስ ዋሬቦዳ ገንስ ፓርቲ ለሞርከቱት ኦሮሞፊ ጀዋር እርጋ ደበርሰኒን አስ አሊ መጋላ አወዳይ ደበለቴ ከለቲ ሀረርጌቲን መጋሉት ጅራንኬሰት ነገኝ ቡኤራ ጀሪን
አማ አመነሙ ደለጋ የገለ ከንዲማቲዝ እስለሜ ኡንዲሩ ደለጋ ዴቤጅስ ወንተራ ረጅሩስ ካዘኒ ከለገ እገ ከለ ባቲን በተጎደ ወንዲ ፈይጅራ ማበነሙ ጅጅ በነመይ በነመይ እንደንደ ሙመለ ለምንሽክ መረጅራ ማለጅሩ እጅም አፍረግን ነገያ
ድርገጉ ቃሲም አደም መጋላ ሻሸመኔ ራቲ ሐለ መጋለቲን ኢትወልት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትሜራ
መጋላን ነገር ወሞ አሳናን ሲስቴሮ ወጂን ተውጣንካ ወራው ለንተው አፍንዲ ሳዱ ጀልከበ ከራሌ ወንጀል ሰንሰብ ብረጥሽነ ደበለታይ ከራ ካዳኒን ገራ አዋሳ ጌሱል ለበራላ ከራ ባሌሮቤ ገራ 40 ምንጂ ከራ ፈንትኔ ኮሎንዱሩ ባለመ ይገራ ከለሽ አውሎሙስ አኩማ ይሉን ከነፋ ፓርቱን ሲያሳ ኬና ለወን ቱክና ከራ ወና ምንድን አንሰነራ የመሰነራ ተራበኒ ገልገል ወራ አስቲኪን ከነደገው ዳኒ ጂፒሲ ሁሉ ወላና ሆቴል ለደበለቴ ወይናለለ ወንበርት በቃ አንሰጨ
መጋሉት ኦሮሚያት ሰባባ ህሪራ ሞርሚቲን ጉዮተ ለማንደርበኒ ፎጂኒድሌ አዳንጭቴ ትሬ ከንጀረን እጥያናኒ ቢሮ ሪሞት ኮሙኒኬሽኒ ሞቱማናን ኦሮሚያ ኦቦሌርሳ ተረፈ ሃል የሮ አማጁር ተስገባራ ጀረን
ከሱማቱ ህሪራ ጉዮተ ለማንደርበኒ ture walkabate takkonna genya umame ture do tokotokotte do edutti karmanaga tikani namni normi gasi kabu nagese bale daro do tokotokotte amanta dawo godachu tinyau qabolen siyasa kanake sette bu argachu sotto aturan wanjirani dara amanta tinanaye midani lubuna mota kasmat kama kabenya latmi dan kakabe jira kasmatu magalota kanaka dama kanaka bale robe dodola magalota brotti sakuma kana አመንታቲ ወልቀበቴቹ ጋር አመንታቲ ዳይቨርት ታይት ሚዳና ከከከቡት አስፋሚ ይዝራ ጉያ ከሽመቱ ካለሰ ጋር ጋር ገላሲ ካፌ ካራንጁ ፈቴ ቱረሰማ ባናሙ የገለ ከሽመቱ ጉያራ ካራን ሁንዱምቱ ባናዳ ማጋሎታ ሄዱ ከሰትስ ሶቺኒ ዲለ የገለት ካንጅሮቹ ሶቺንገ ጅባ ሶቺኒ ገልዳላ ዶባየት ገለሮ ዶሙራሰት ተኩማካና ካኔ ገላ ጅሩ ፍጅራ ወል ማጋለሮ ዳዳሜ አማ አልናኖ ከኛ ኦልሞስት ዶ ቱረት ዲለ
ኦበደርሰን ተደበሉዳን ነገኛ አንሲሳ ካንፊዱ ኡመተ ዋንቴፍ በከበከ ጅሩቲ ነገኛ አከጅራቱፍ ቅንዶሚናን ወልቴክሱ ቀባ ሐዋስ ንጅደን ኡምኖን ነገኛስ ሆጂ ነጋ ኤክሱ ኡመተ ወሊን ቅንዶሙን ሆጀቹ ኢትፉ ቀባስ ጀረን ነሞኒ መጋሎተ አዳዳራ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ትፊያ ደከነን ካውም ዘህሪ ረሞርሚ ጉዮተ ለማንደርባኒ ፍጌ ፈማቱሬ አጋሚን ጥንጥላ ሲያሳፊ ዳይሬክተር ኦላና ኦኤምኤን ረስ ታይሰሜረ ጀቹዳን ህሪሪ ታይሰማ ቱሬራ ካናፈሞ ቃማ አጋሚ ካና ታይሱዳፍ ካሮርፈቴ ሞቱማን ቆረቴ ኡመታፍ ኢፈጎቹፊ ሲረት ዲየሱ ቀበ ኢመከናፍ ጥየፈኖን ከነሙ ቀባጅቱን ድበተኒሩ ገባ ሰራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ትፍ ሳይዳምጦ ምፍኔራ
gara mata dure sattanu tennaach enu magalan ambo gara tasgabbit debia jiraachuf dandin baname sochin egalu kantiban magalicha ibsan lubbu darbef qabeenya manchaef gaddu sani kantiban magalicha bo tarafa badada radio sagale america timaniru hojigegesan hospitala wali gala ambo obbo dabbe fattana walittbu insa gama guyyo talaman darbe umamen namonni shanduuf digdamni madawbeek saniru nakor malkatu gabaase
Walitti bu'iinsa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 12-13 bara 2012 magaalaan bootti hiriirtoota mormiif ba'aniif poolisii jidduutti mudateen lubbuun namaa darbuuf namootni madaa'u hojii geggeessaan hospitaala waliigala aanboo obbo Dabbabee Faxxanaa mirkaneessanii jiru.
Egaa taatee eeggaddaa gaafaa guyyaa 12-2 bara 2012 namoonni miidhamanii nu bira galan namoota 11 yoo ta'an isaan keessaa namoonni 3 lubbuun darbee jira. Namoonni hafan saddeet ciisanii yaalii dubartii argachaa jiru jechaadha. Qixxaansuudhaan gaafa 13 taatee wal fakkaatu ta'een namoonni 14 miidhamanii kan nu bira dhufan yoo ta'u isaan keessaa namni 2 kan lubbuun darbee fi namoonni 3 miidhaa salphaadhaan yaalamanii gara manaatti kan galanii fi 9 deebi'anii nu biratti yaalii ciibsanii yaaluu argachaa kan jiran ta'uusaati. Isaan keessaa guyyaa irraa amma yeroo intarviyuu godhu kanatti namoonni 3 yaalii fooyya'aadhaaf gara Finfinneetti erginee jira jechaadha. Egaa umriin isaanii 17 kan du'e 17 jira 80 jira jechaadha. Baay'een isaanii umrii mana 20 keessa kan jiran ta'uusaa ragaa qabnurraa ilaaluun hin danda'ama jechaadha.
Maayilni kaa'umsa miidhamu isaanii wanta ta'e?
Rukutamaniiti rasaasaan rukutamaniiti kanadha inni kaan miila rukutame inni kaan mataa rukutame inni lapheera rukutame illee jira rukuttaadhuma rasaasaatiin ka'umsisaa jechaadha.
Warri
madaanis isaanumaa.
Namoota hospitaalichatti ciisanii yaaliin godhamaafii jiru keessaa muraasa dubbiseen ture.
Malkaawu. Gaaddisa.
Malkii rukutamtu.
Kalee.
Eenyu kan sirkutu?
Meeku. Jarumaadha.
Maalii rukutame?
Rasaasa.
Bee jiraa amma rasaasa?
Ee.
Kaleen keessa rakkaa maal irratti argama jedhama?
Ittiin dubbanna.
Maaltu sitti dhagahama?
Dhukkuba yaara. Humna olu gizee duraa na dhukkubni amma na dhukkuba yaara. Na guba yaara.
Umriin kee meeqa?
17.
Mee maaltu ta'e gaafa sana?
Gaafa roobi. Gaaficha nama baay'ee nama 3 na biratti rukutanii jaarraatti achii too hiriiraa deebi'aa jirruuti immoo asitti isaatii booda na rukutan.
Gaaddisa.
Gaaddisa.
Beeksisa.
Maal kee irratti rukutan?
Sammuu.
Maal rukutan?
Shiboo sibiila sambaata sana ulee gurraacha.
Eenyu kan sana?
Foolisii.
Gabraa eessa rukutan?
Harka.
Harka kee maal rukutamtu?
Shiboo dhumannis. Shiboo.
Yaaliin kee akkamii?
Yaaliin amma hin jedhu amma guyyaa 2 jira.
Haala kamii irratti argamta amma?
Amma amma hin jedhu furmaata xiqqoo argachaa kan jira. Asii xiqqoo kalee maddiin adaanii ishiin dhukkubaa jira.
Yeroo sana hiriira keessa turte?
Ani hiriira keessa jiru maddiin jira. Galuu kan deemayyu. Innaan galuu deemu rasaasni tokkoo. Innaan tokkoo micoo waddiin micoo na jalatti dhaanii ajjeessanii. Ishiin gajjiree qabee tannee na dhaqqabanii achirratti na dabadabee.
Daandiin hiriira mormii kanaan cufamee ture banamee jira. Tajaajilootnis hamma tokko jalqabanii jiru. Ta'us ammallee baankii daldala Itoophiyaa damee guddicha magaalichatti argamu malee baankotni kanneen biroo har'a hin banamne. Suuqiif tajaajilootni daldalaas bifa guutuu ta'een hojii ittiin seenne. Kantiibaan bulchiinsa magaalichaa obbo Tarrafa Badhaadhaa darbuu lubbuu madaa'uu fi manceena qabeenyaa yeroo hiriira mormiitti mudateef gaddatti dhagaame akkasitti ibsatanii jiru.
Aktiivistii beekamaa Johaar Mahammad irratti aggaammii taasifame wajjin walqabate qeerroon magaalaatii fi akkasumas qeerroon godina keenya magaala keenya keessatti sagalee mormii isaanii dhageessifachuudhaaf yaalii godhaniin walqabate badiin raawwatan akkasumas lubbuun namaa darbe qabeenya irra miidhaan gahe baay'ee kan nama gaddisiisuu fi akka bulchiinsa magaalaattis gadda guddaa keessa kan nu galche yoo ta'u dhimmi kun raawwachuusaa wajjiniinis walqabate yeroo tokko gaaffiin Oromoon gaafatu akka yaaddootti kan ilaalan tokkummaan Oromoo ija hammeenyaatiin ija jibbaatiin kan ilaalan isaan kun akka waan carraa guddaa argatanitti fudhachuudhaan uummata gaaffii fi akkasumas mormii isaa dhageessifachuu bahee sana dawoo godhachuudhaan badiin tokko akka raawwatamu ta'ee jira jechuudha.
Qaamonni gargar ba'an jiru dhimma kanaatti wal qabate.
Badiiwwan raawwataman kun eenyu raawwatee akkamittiin raawwatamee kan jedhu kun gara fuula duraatti qulqullaa'ee qaama dhimmi ilaalu hundumaan ilaalame uummataaf ifa kan ta'us yoo ta'e sadarkaa marra geenyatti garuu gochi godhame badira watame lubunna madarbe kabeni barbadai karuma kamino fudata makanin qamnefi kana magaddisi sutawusati mot sirani qulqullani lalamu qaban garaful durat sirani lalamani kan qulqullani sirati kan yatan
obutarafan ergas dawersani jiro
ummani magalan bofi qerof qarrekeñ awasnekeñ guyota laman kana keset wan lubunna madarbe fi kabeni badin alattis mas dinagde romo dubat debisodaf suqiwan karani fi mannenyata mannen hotela fan kana fakkatan gutuma gutut garoji sanite debu dandaw qabu kana ratti qamni hundumtu tumsagochu dandaw qabu ummani keñya gara hoji saidelet gutuma gutut debe jirusun cimse katte dem gochu dandaw qabu dimunni lamaffan nagenya keñya mansi safi akasumas gafi gafan kara nagaf demokrata wadan gafachu wajji walqabate ada qamnu guddifacha debu dandaw qamna kanaf nagenya magala keñya amansi sa katauf ummani keñya und tumsagochu dandaw qaba
negaw aro akdufuf qamuliya sagara garawjin marigochu fiyanni rajadan kantibich wamchemutum mannanno romiyata isirra kawdan magala ambo debelete dowen rakko negenyat tumembirot isensotni rayat sibiya akagara sanetti melan gochusa minister rayat sibiya ifsu sabahimalin biyekisa harregawasani jiru radio sagale america nakur melka
har odugabasa kenye muktar jamalirra adamat balan akabe jira humnoonni gidduu kana magaalattii keessatti hookara kaasan jedhaman Muktar Irraan Balaa geessisu obbo Leessisaa Himeeraa gama biraan bulchiinsa magaalaa Adaamaa namoonni sagal du'uu dubbata Galmoo Daawittuu gabaase.
Har'a ganama sa'aatii lamaaf walakkaatti Muktar Jamaal gaazexeessaan VOA balaan warra gidduu kana magaalaa Adaamaa keessatti hookara kaasan jedhameen irra dhaqqabee jira. Obbo Leessisaa Adnaan Mohaammed VOA Muktar hojiif bayyootu yaada jiraatota haala nageenya magaalattii gaafataa jiru daandii guddicha magaalattii naannoo Jamaal magaaziin jedhamutti warri kun miidhaa irratti geessisee jira jedhe.
Inni ganama bahee otoo sagantaa waraabaatti jiru reeffa ofii argee karaa irratti beekte ijoolleen naannoo sanii gurupii ta'anii eeganiini sagantaa waraabaatti jiru bakka dhagaadhaan dhahan. Amma mataa isaas iddoo sadii buruqe hidhiin isaa baqaqee jira. Lukni illee miidhamee jira akka malee dugdis akka malee miidhamee jira. Homaan jedhu amma garuu bahee jira amma emergensii kutaa emergensii keessa ciisee wallaansa fudhataatti jira. Homa bakka Oromoo ta'eef qofa bakka namni Oromoo ta'ee sararra kan hin darbee jennaan itti ilaalti afaan si gaafatti yoo afaan Oromoo deebi deebisee si ajjeefti.
Akka Adnaan jedhutti warri Muktar Irraan Balaa geesse kun namni dama caalu ulee dhakaa fi meeshaa kaan adda hin baanillee harkaa qabu jedhe yoo Muktar Irraan Balaan kun dhaqqabu humni raayitti sabiyyaallee naannoo sana ture jechuun dubbate obboleessa.
Sagantaa osoo waraabaatti jiru hin argite dhooftee meeshaa harkaa fudhattee rikardara isaa. Ayifoonii isaarraa fudhatte egasii duuba makalaakayaanis naannoo masan jirtiyyu yoo gaazexeessaa waan ta'eef inni amma arganii jennaan rumaa dheebisanii bakka nutti bilbilate egasii dhufnee manaa fuune nu rumaa baanaa baheetti bara.
Adnaan waan Muktar irra ga'e yoo ibsu gidduu kana mormii mootummaan eegdota Jaar Mohaammed Aalaa malleen kaasee waan jedhu walqabate magaala Adaamaa keessatti namni ajjeefame waan turee fi sana qulqulleeffachuuf bahee jedhe amma hospitaalatti yaala isaaf maloo argataa jira jechaan dubbate. Jiraattonni magaalaa Adaamaa jidduu kana magaalattii rakkoo keessa jirti jedhu jiraatan magaalaa Adaamaa maqaan isaanii akka dhaamuun feene takka waan kaleessaa fi har'a magaalattii keessatti deemaa jiru akka jechaan ibsan.
Kaleessa gara ganamaa namoonni garee qeerroo ta'an aggaammii xiinxalaa siyaasaa fi daraktaroo inni Jawaar irratti ture mormoota fi ganama kan ba'anii turanii. Isaan karuma tasgabbii qabuun sagalee isaanii dhageessisaniiti gara manaatti deebi'u kan eegalan. Gareen biraa immoo karaa qindaa'een kallattii adda addaatiin seensa Adaamaa kanaan gara naannoo Asallaa kanarraan seenanii gara Boolee jedhamu kanaan seenanii naannoo qubattoonni jiran kanaanis seenanii. Gareen kun sagaleen isaan dhageessisanis sagalee biraati arrabsoo of keessaa qaba. Arrabsoo sabummaadhaan wal qabatu kana Oromoo arrabsuudhaan wal qabata. Sagalee mormii hamaa dhageessisanis kan darbe nama afaan dubbachaa deemu kamiyyuu yoo itti dhufan rukutu waraanu waan akkasii kanatti ture. Hojiin isaanii kun humna nageenyattiinis dafee waan gidduu galamee miti. Poolisiin Oromiyaa humna qabuun yeroo isaa eeggatee. Hojii nageenya kabachiisuurraa waan olii gadi deddeemaa ilaalaa turre. Kallattii biraatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa daangaa seensa magaalaa Adaamaa hundarrattu akka uummanni immoo gara siyaasni seenne dhoowwaati kan ture. Miidhaa kan geessise immoo harka duwwaa miti jarri kun sibiil meeshaa waraanaa qabu. Waan akka gajara maal kanaan dabalata meeshaa xixiqqaa waan akka shubbisii kana baay'een isaanii qabu.
Adama nannu duwa afur, tukurabbay, Franco, Bolefi, nannu kubatunne arako batanijira nirati, warrigur mayadu febala gisekun, balada kapsisani rujir, jiratankun.
Baayin saani warra fula beekna, makasumati magal mageta gafu jiratu. Insta jirata maalu jata wa nairu, gudu profile isa beekusbaannu, warri fula saani beekun jiru kes, abata maaluma. Kami nak kenyang gitu dapat cura kelain cara tu kasur. Amak kenyang nanu abratali si kamu datar rafa kasirilal lah jari umadi dan warrego. Kami nak kenyang mo kelain cara tu kasar. Saya nak kasar sana kah gambar cuci apa yang mana kita katakan tak antro. Kami nak kenyang dari kabe tu kasar ni sekarawan ada jaja berwarna. Isani jari aku wanti bungkap bana ujat ane nukasu jari garu naga ane lupasi cuma tua ane pasal nana allah lah fakar. Harra umang jero tikko kerlensi harra jero gari dah itu ni mandi dalam tu kerusi rana maniru so cinto kotok kosi tajil lagi jiwa kuna kaduras tawa tu wanu muras ninjira. Orang jasa negaranya special orang polisi oromia tak ni mau ligar patroli ane sila foto ligar di depan ane wanto kotok sotchi goccha jero. Namun ni mahu kesilasan injer sungai itu dikara, nanti bahkan ni kesan berano dapat tujuku, untuk jalan orang itu armasan berani dia asa jalan tu sejak kita rangkara fitiko arawai.
Hato umali arawai guru mai magala tiket satu jiratu tamid ajarukun aras nama utala meran magala ada makis satu mida rangi seni rujukan jiratan kun. Taya ada mati kedua nata ajaru tegafatam tu wajar komunikasi magala ada ma adrau dau senggafan niturre. Balagi duka nanti ada mak esok ti, namun segala jenis fahamui mida gal tesa viewer dek kabe, akaku baka mana ledu batan.
Akak oli gal lubuna mota, akak magala kenyat terbe, angga guya harati cikana dewasa ni namu tesa gal lah, ira sedetip diwarti ke kola, lubuna maturba guya kali sati namni dalam moga fadu sal guya jadi dewasa ni lah, karena oli gal lubuna masedetip segala ikan darbi tau fi, namun ni. Perbuatan itu kanfan, madani, posisala adama kesat, yali argetsa kanjiran tahu sahdi. Gan esabi o e luka dah wan kan ada gini kini ture, kanas kama kanas ya, kama ini masani bekamik, kama ijaran, kama gamparan suchu, nanu kita magala boleh janda boro kesat sila, terka kani gan esa kanarat kamolin kuniti agami kanet agaman. Ya, jasa negaranya TV ummat Kenya dan nanti pun jero amma hospital referan general Adama Kesat, yani kan arga cajero fi jero amma halagari rekan jero tahu sahdi, kan amalis jasa negaranya Kenya ummat wajin wajin kindo mudan magalat cibut mangu sektor besudas, yani jero yani gari tahu sahdi si magalat ini sektor besa penjuru tahu sahdi.
Adarauda, wara balada kapsi jala mankana, kalina kakabichis totamotuma, tuwano jala ulchera aja diga fadenture.
Huni nagenya kenya yokani muta afa nagenya magala kenya, kamule indomina wujudetu kabwali ntawudan, gafu mabura wanti kunjal kabira kafe, ta kenya sa kamana mawasha wardiya kan taik, kani lala ilma oromo teratishwaan kan harawati, atataman sera jala ulfame kan jurtawu saati. Karena Malaysia awalin ada bisa ijarah mani, bisa gam pemani, so cuma zana kena je kuras, gama aman cik, gama dresia, sa gama wan beragut kuras, seni isan kese dirubah kuras, namu tahu cepat aturan kena, ada antalan dan kumpulan dan kese kese dia mudah, tu anu terajar kamu lingkaran ini, itu sekamani itu lah, kan rata kumpulan sama jiran tahu sahdi.
Adraudan, negeri magala ada mafoye era jiran usi, jiratun magala tiga ru, amma sudah kamna aje cundut batu. Gabasa gale Amerika, gale mudait, Nairobi.
Odu gabasa kenyi Mukhtar Jamal Adama ke sato jirru tu jiruru kutamu lalti se boda kanagara hospitala wali gala Adama tibulbulun wal ansa argata kajiruf halli sawaya wa jirachu isumarra huban nejirra namotu tibulbulun dubise.
Kam Mukhtar bagarabbi lubbuke olche ba rifanne ero kanada genyo aktam jirta malo.
Jari damma omangyatu wal lubbi rafada kisuniti. Nita kama tu kena raja, nita kama kama tu jadi tu dua mila, esok sama nathan berkalama keburuk, nita raja mo jadi raja mo kata saya tu nita jadi raja mo tu jira.
Rukta ramo waran semo kami timid dan seragi.
Nanti aku baru bagaga yang mesti roga di luar jasre, wajah laga tak jadi, lakukan tahu itu di kalimat kalian. jawaasa keenya kaleessaa irraa wantoonni hafee hangi namoota du'ee namoota madaa'ee gitaararraa illee ilaalaa naannoo namoota du'anillee maatii bira dhaqeen dubbisa jedhee bahe. Akkasumaan nama tokko ka du'ee siniin eessa qabatanii gama awwaalaa deemanitti dhufee ijoollee muraasa dubbisee ijoolleen arginee dhadhanii natti maaturan intarvii godhaara. Akkasumaan intarvii godhaa jiru OBN Oromiyaadha. Oromiyaan 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 galoo waliin jedhanii hundi isaaniitu bakkumaan dhaabbatutti dhagaadhaan dhiitoo ta'an nafaganii akka waan godhu wallaalee inni kun meeshaa koo saamaa wantoota ittiin waraabuu hundayyuu saamanii fudhatanii ana lafatti natumanii ani OBN miti OBN Adelaan VON jedhe afaan Amaaraan irra deddeebi'ee OBN Oromiyaan 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 galoo jedhanii akkam akkasitti natuman keessii keessaa fa'aa mallaqa fudhachuudhaaf waaleetii baasanii turanii waaleetii lafatti gatanii waaleetii lafatti gatanii kan ammoo bakatta'aa ture tokko eegasii ID baase erga ID VOA gubbaadha jira uummatni VOA nuu ta'uuf jechuu jalqabanii maqaa waaqaa fi maqaa VOA jiru malee galamatti hin fakkaatu.
Namoonni kun namoonni akkas godhan kun eenyu akka ta'an beekamaadha wanna beektu qabdaa namoota akkamiiti?
Ijoollee safara naannoo magaajana Jamaal jedhamuuti. Ijoolleen sunniin baay'eedha lakkoofsi isaanii akka malee isaan sunniin hundiyyuu dhagaa kan adeemaa turanii wayitaviyee ta'uu kiyya beekanii ID argan immoo yaadaan wal qoodanii wal dhoobbuu jalqabanii gaafa yaadaan wal qoodanii jedhan immoo warri duraan natumaa turan nadhiisanii na biraa deemanii warri narraa dhoobbe sunniin ijoolleedha naannoo kanaati jedhanii sunniin kaasa'an dhageera.
Meeqa ta'u namoonni dhufanii sirukutan kun?
Warra awwaala deemurraa gareen tokko citeetu manatti dhufee yoo xiqqaate jalqaba hanga shantamaa tokkotti nyaamaa achi booda garuu gaafa dhagaan akka qabbii natti roobuu eegalee of wallaale makaamuudhaaf waaleetii biyya siisiidhaa gaafadhii. Amma waan akkasii dhimma siyaasaa qofa miti dhimmichi saamicha illee qaba. Akkuma ija kiyyaan argu waan ittiin waraabu iPhone, zimmarii, rikardarii, meeshaalee waraabbii qabu hundayyuu. Namatti kiyya argu bitatanii fiigu warri kun natumuu gidduudhaan immoo warri bitatu warri siisiidhaa mallaqa fudhannaan immoo fiiga waaleetii keessaa durii baasanii waaleetii lafa buusanii fiigu namoonni argatumaa kana keessatti.
Achi booda raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa yookaan VOA irraa ta'uu kee baranii dhaabammoo akkamitti xumura irratti kan dhaabbate?
VOA irraa ta'uu kiyya baranii dhaaban malee hin dhaaban turan.
Inni si dhaqqabe jiraa battala sanatti?
Ani nama achi naannoo kan jiru hunda isaaniitu hundeeku ture garuu namni achirraa hin fagaatu eessumni kiyya ka waliin bullee biraa ga'ee jira ture bakka homaas taasoo hin dandeenye bakka akkanaatti na rukutanii dhufeera qofa jedheen inni battalumatti na dhaqqabee gama hospitaalaa dhama jeneraal nageesse.
Humni nageegumsaa naannoo sana hin jiru yeroo sanatti yookaan immoo namni humna nageegumsaa waame hin jiru yeroo waan akkasii irratti raawwatamu?
Humni nageegumsaa raayyaan ittisa biyyaa. Nama shammoo maal ta'anii bakka itti natuman kanarraa meetira 200 caala irratti taa'anii jiru meeshaa hunda qabatanii riskaansarii hunda qabatanii taa'u namni nuti abbaa kanaa jedheen jiru. Ijoollee sanniin dhibba kana kaleessa irraallee wanta ajjabaa ture ijoollee sanitti dubbatanii raayyaa ittisa biyyaallee poolisii federaalaalle.
Yeroo reebichi kun hundumtuu raawwatamu oomaa gara keetti illee hin dhufne jechuudha?
Nam tokko natti hin dhufne gaafa mareebanii achi eessumni kiyya kunna fuudhe achii ka'uu achumatti ofuma biratti argina meetira 200 irratti maal taate jiraan dhiirri narra yaa'aa ture dhiirri narra yaa'aa jirullee ni argu maal taate illee namni.
Amma wallaansa akkamii argatte miidhaa sirra ga'eef?
Doktoroonni yeroo jalqabaa mataa kiyya keessatti dhiirri gara keessaa jiruu danda'anii sodaatanii turanii isaammoo qoronnaa. Sitiskaan jedhamuu fi MRI jedhamuun illee ilaalamee jiranii ammatti dhiigni gara keessaatti jibeen jiru inni gara biraa kan hidhii irra jabatu immoo sarjarii jedhamee hodhameera. Peensilariin fagana dhiisu dhukkubni natti dhukkubaadha gidduudhaan kanii immoo peensilariidhaan agarsiisa.
Mukhtar gaa utuusi dhukkubuu natti dubbataa jirtaa kana caalaa haasawu sittiin dheeressuu baga rabbisi oolchee.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi kuda sagalif digdame shanirat witatanga jemaatat qopya afan oromotin dabarso sirat rawota qopi boritin woletdebina nagat bula amma saganta afana maratu tifufu